two of them trying to find a van. That's the whole point.
Jazwe kwahlisa, matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Jazwe kwahlisa, matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa, loko wakho nginakimi wakhaza. Tantatanga, basakonga nabanye ukhohlwe into eyodwa, loko wakho nginakimi wakhaza. Tantatanga, basakonga nabanye. Yazi ukhaliswa yini? Ukhaliswa ukuthi lo thande benginika lona sezoya komunye. Ukhaliswa yini? Ukhaliswa kuthi mangitha love you, also I love you too, it won't be you. Yes, ukhaliswa yini wena? Ukhaliswa kuthi le mpathe benginika yona sezoya komunye. Yabona kukhalisa kakhulu, kuthi mangibona ngijabulile ngizobe ngingajabuswa ngawuwe. Tokukhalisa kakhulu kunako konke, kuthi inkonzo yasebusuku sizofaka omunye umfundisi. Senzila kakhalelwa, khalelwa uzumekile, usenzile. Jazwe kwahlisa, matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Jazwe kwahlisa, matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa, loko wakho nginakimi wakhaza. Tantatanga, basakonga nabanye. Ukhohlwe into eyodwa, loko wakho nginakimi wakhaza. Tantatanga, basakonga nabanye. Ngokungithula umthwalisi usidimoni empilweni ya. Phinde futhi ngibonge idlo, ngokungivula amehlo lisusa isichitha empilweni ya. Yazi bengazi kuthi uthanda into emnandi kanjena. Lesilima bese ngifihlela olukhulu, bengazi ukuthi mina muntu ukhala ngobe dumele. Bengayazi i-tears of joy, manje sengiyazi kuthi ukujabula kuyashintshana. Buka manje kuhle kuba ngakutshela ngatokwenzakale kumnyame sasekuyoveloba. Jazwe kwahlisa, matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Jazwe kwahlisa, matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa, loko wakho nginakimi wakhaza. Tantatanga, basakonga nabanye. Ukhohlwe into eyodwa, loko wakho nginakimi wakhaza. Tantatanga, basakonga nabanye.